Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka naona miss jali jali cheki cheki ukinitaka naona miss staki staki ukinitaka naona miss staki staki
Unaleta nguna dunda na uja kafunga Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga Akitekwa na kabuta na cheze wa rumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa, umeumbwa Kama gok zimefika, stai turi pepeta Wanyumba na teldo na teveva Jumestunya kuliko nye mebeba
Kata jua niko maji, 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 Zikishuka naona miss jalis, jali, Jalis, jali, cheki, cheki, ukinitaka naona miss taki, staki, Staki, ukinitaka naona mi staki,
Na kata dania na seti kwa kinyaru Katumbali raru ukimanga kina nyambu Nenda fisa kipara kama buta Tuta, nyuma, shika, ukuta Tingiza maduba mdogo mdogo sina pupa Adiche aluta masinjeri tunanuta Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla
Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka naona miss jali cheki ukinitaka naona miss staki ukinitaka naona miss staki
Supa pika nkam kwa kong kule pizza dundu na mbosho Mindu kinda jaba kwa mkoko na ichuma lazma ilan kwa kong Didi dinda nyanganya dunduka Didi dinda nyanduve ukaukuta na matinda na chondon muguka
Ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka naona miss jali cheki ukinitaka naona miss staki ukinitaka naona miss staki